usiogope inuka tena. Nina imani utaweza utafanya vyema. Kwani moyo hausimami unaponikosa imani. Kupambana niko radhi. Maana wabaya watu wenye chuki watu na roho mbaya watu 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 na unitie nguvu nisimame sianguke. Mwamba Mungu imani yangu isife. Kama riziki fungu basi nami nipate. Usiniache wala unipote. Unitie nguvu nisimame sianguke. Mwamba Mungu imani yangu isife. Riziki fungu basi nami nipate. Usiniache wala unipote.